muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri metero 22 na metero 19 ku mirongo migufi kugera saa 2 y'ijoro. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, mwiriwe neza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko, mu cyumweru gishize komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yateraniye i Kigali. Inama yari iyobowe na perezida wa FIFA Gianni Infantino. Mu byemezo byinshi yafashe harimo ibyo guteza imbere umupira mu bana no mu bagore. Bityo FIFA yemeje ingengo y'imari y'imyaka 4 kugera mu 2022 y'amadolari miliyoni 100 azateza imbere umupira w'amaguru mu mashuri. Inama yateraniye Kigali kandi yemeje ko FIFA igiye gushinga itsinda ry'abantu baziga intumbero y'umupira w'amaguru w'abagore n'uburyo izagerwaho. Mu gihe cy'imyaka 4 2019-2022 FIFA izongera amadolari isanzwe iha amashyirahamwe yigize azava kuri miliyoni 5 ajye kuri miliyoni 6.3. U Rwanda ruhagaze gute rero muri ibi byemezo? Nibyo tugiye kuganiraho n'umuvugizi wa Ferwafa, Mugabe Boni Simbatindiye Mubazanire. Boni, muraho murakomeye?
Muraho murakomeye.
Ndagushimiye cyane rwose aka kanya uduhaye ko kugira ngo twungure ibitekerezo kuri ibi byemezo bya FIFA. Ahubwo rero FIFA kwakira ruriya rwego rwayo rwo hejuru rufata ibyemezo kandi rukagena n'imigambi, mwabyakiriye mute?
Murakoze cyane kwakira inama ya FIFA Council Meeting. Of course, byari ishema ku gihugu cyacu ndetse no kuri federasiyo. Twabyitwayemo neza, dufatanyije n'izindi nzego za leta kandi byose byashoboye kugenda neza. Inama igenze neza, yitabirwa nk'uko yari yitabiriye, kuko yari yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye. Irebana mbese n'inama rusange uko yagenze, byari bimeze neza, nta kibazo cyavutsemo, byose yagenze neza.
Nuko u Rwanda rero narwo rugize nyine ruri mu mashyirahamwe yagize FIFA, n'umunyamuryango wa FIFA, kandi FIFA yateganije guha abayigize miliyoni 6.3 z'amadolari bazakoresha kuva mu 2019 kugera mu 2022. N'u Rwanda rero narwo ruzayabona?
Nibyo, u Rwanda nk'umunyamuryango FIFA nyine narwo ruzayabona.
Hanyuma mu magambo makeya rero, muyateganyiriza iki?
Urakoze. Nk'uko mubizi neza yuko amafaranga ari kuri proje ya FOCOD yagiye hari uko perezida mushya wa FIFA Gianni Infantino ubwo yiyamamazaga kuyobora FIFA asimbuye na Joseph Blatter. So cycle twakoreragaho imyaka ine ishize irarangira uyu mwaka, tutangiye cycle kuva izatangira 2019 kugeza 2022. So icyabayeho nk'uko basanzwe bafasha amashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane w'isi hiyongereye ku nkunga basanzwe batanga, hiyongereyeho miliyoni imwe y'idolari ku isayiko nshyashya. So muri make kuri federasiyo y'u Rwanda, mu mwaka wa mbere of course tuzabona amamiliyoni imwe y'amadolari, ariko iyo miliyoni imwe igiye itandukanye igenewe ibikorwa bigiye bitandukanye. harimo amafaranga arebana na n'ukushobora gutunga iyi biro cyangwa se gushobora gutunga Ferwafa byumvise operation cyangwa running costs birebana na activity zigenda zikora hirya no hino, ndetse hakazaba hari n'andi mafaranga azaba agenewe guteza imbere umupira w'abari n'abategarugori, guteza imbere championnat y'umupira w'amaguru mu bakuru ndetse no mu bana, ndetse no mu makipe y'igihugu haba abagabo n'abagore, ndetse no guteza imbere ubusifuzi cyangwa se refereeing n'ibindi bigiye bitandukanye. So byose tuzabikora application yabyo mu kwa 12, then bitewe n'uburyo tuzaba twabisabye nyine FIFA na development council nyine bicara, development committee bicara ikareba ibyo twasabye, then ikabyemeza cyangwa se ikatubwira ati ibi ntabwo bikenewe, then ikatugira inama aho tugomba gushyira effort.
Ariko rero muri iyi nama nyine kubera nayo mafaranga za federation zisanzwe zihabwa, hari akantu ko kuvuga ngo ayo mafaranga ukuntu akoreshwa bigomba gukurikiranwa neza bikagenzurwa neza? Mbere byari bimeze gute? Hari za federation zimwe na zimwe ku isi zitwaraga nabi mu gucunga uyu mutungo?
Nee, hari byaje bavuga ariko Ferwafa yo ama igiceri cyose FIFA duhaye tugikora accountability, tugikora umutungo w'umuntu tugicunga neza, ndetse na buri mezi atandatu dutanga raporo y'ibyo twaye amafaranga twakoresheje. Ndetse ni secret turangije imyaka izarangirira mu kwa 12 y'umwaka, byose twagiye tubikorera uburyo twakoresha amafaranga yabo, kandi turi mu mafederasiyo bishimiye uburyo dukora accountability y'amafaranga baba baduhaye, kuko tuyashyira mu byo bigomba gukorwa.
Boni, urabizi rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine, ahubwo ni icy'abaturage. Nagira ngo rero unyemerere ngushyire hamwe n'abatangiye guhamagara. Uwa mbere ni Renova. Renova, ufite akabazo cyangwa icyiyumviro?
Mbere kiganiro sinagitanguye, ariko kiganiro nabonye mbere y'umupira w'amaguru kubare n'abategarugori hamwe n'abana bato. Ariko icyiyumviro cyanjye inama ndarayishima cyane i Kigali bisanzwe ingingo zoba zarafashe zarazisinye cyane, kuko abari n'abategarugori umupira wabo ntibitabwaho ku rugero rw'uko twavuga nko muri Afurika ho n'ibindi bintu, kuko mbere usibye itarabikurikirana bakunze batanu buba nta ngufu bawushyiramo ziboneke zisanzwe zigaragara. Ikindi nacyo twashimye mu ngingo zafatiwe ngaho ibiganiro, twashimye irarisha ko
Yee, urakoze cyane Renova. Boni, uyu mugabo avuga ati umupira w'abagore ntabwo ushyirwamo ingufu mu Rwanda, aho bimeze bite?
Urakoze. Mu Rwanda ntabwo navuga yuko umupira wacu w'abagore uri kwego rumwe n'abagabo kubera impamvu zigiye zitandukanye, gusa mu myaka itatu, ine, itandatu ishize nivo iragenda urwego rw'umupira w'amaguru mu Rwanda ruragenda ruzamuka. Ikintu kiba kigoyemo cyane ni ukubona ubushobozi bwo gushobora gutunga amakipe y'amakipe y'icyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri y'abagore, kugira ngo bashobore gukina constantly, bakomeze gukina nk'uko abagabo bakina. Gusa mu myaka itatu ishize twashoboye kuzanaho icyiciro cya kabiri muri shampiyona y'abagore, kugira ngo none dutangire bashobore no kumva abari mu cyiciro cya kabiri bashobore kumva yuko bazamuka no mu cyiciro cya mbere. Iyo urwego rwa akantu gato gasa nka competition bareke kwirira abari mu cyiciro cya mbere, bareke kwirira n'abari mu cyiciro cya kabiri, bakore kumva yuko ko badakina ntacyo baharanira. So ubu ngubu dufite shampiyona ya mbere y'icyiciro cya mbere na shampiyona y'icyiciro cya kabiri, kandi ngira ngo igiye kugenzura umunsi ubona yuko hari ikintu kirimo kizamuka, hari umupira barimo bajyana abana barakina umupira mwiza usukuye, ndetse n'ejo bundi twashoboye kwakira Sekafa Women Challenge Cup yari itewe inkunga na FIFA binyuze muri CAF. Dufite amakipe y'ibihugu bitanu mu karere ka East Africa niyo yitabiriye, ushobora kurangira turi ku mwanya wa kane mu makipe atanu. So ugiye kureba nivo nagire hano hashimishije, ariko turimo turubaka duhereye hasi. Icyo nicyo cyizere twabaha, ni uko uko dufata kimwe mutabaguru ni mensemu levo duha umupira w'abagore.
Kuko Renova ni umurundi, sinzi niba azi neza nyine iby'u Rwanda mu magambo makereka mubarize. Ubu ngubu mu Rwanda hari amakipe angahe y'abagore mu cyiciro cya mbere, hari amakipe angahe mu cyiciro cya kabiri?
Dufite mu cyiciro cya mbere amakipe umunani, cyiciro cya kabiri amakipe umunani,
yose hamwe akaba 16. Ye, ubwo Renova ndibwira ko yumvise neza uko mu Rwanda bihagaze, kubera ko iyi radiyo ari iy'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ubwo no mu Burundi tuzajyaho tuhavugeho igihe nikigera. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, rero turaganira n'umuvugizi wa Ferwafa, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Boni Mugabe. Turahera ku nama y'inteko nshingwabikorwa y'ishyirahamwe FIFA yateraniye i Kigali ejo bundi kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ikaba rero yarafashe ibyemezo bimwe bifitiye akamaro u Rwanda. Nibyo turimo tuganiraho rero n'umushyitsi Boni Mugabe, umuvugizi wa Ferwafa. Kuri telefone turi kumwe na Jean Bosco. Jean Bosco, wiriwe neza se? Yego, akabazo cyangwa igitekerezo?
Kamanda shimiri wa mutumire mwa dutumire. Ego ibintu ni byiza kubona inama Ferwafa iri kunyura mu Rwanda, ariko hari ikintu mu Rwanda kikize. Ni kubera iki badashyiramo imbaraga mu mupira w'u Rwanda, abanyamahanga bakaba ariyo bakinisha cyane? Ni kuki ikipe y'igihugu igenda hanze zizana imidari kandi ari igihugu gifite abakinnyi beza kandi bakomakumi? Nicyo shaka asigurisha.
Ye, reka hita gusubiza rwose Jean Bosco. Urakoze.
Namwe murakoze.
Boni, wamwumvise?
Okay, arakoze Jean Bosco. Ntabwo dukinisha abanyamahanga mu kipe y'igihugu. Mu myaka yashize niba nibuka neza, tujya mu gitwitabira bwa mbere igikombe cya Afurika cyabaye mu 2004 kikabera muri Tunisia, twari dufite polisi yo twakwita like yo kunyeterariza abakinnyi bashoboye kugira ngo bafashe abare abo twari dufite icyo gihe, kugira ngo dushobore kuba dufite ikipe ikomeye yabaye kandi n'histoire yarangiye. Ntabwo nshaka kugana iyo nzira. So nyuma yaho twafashe inzira y'uko tugomba kuzamura umupira wacu binyuze muri bakiri batoya. So process turacyayirimo, ntabwo ari ibintu ushaka kuvuga uti ngiye kwikonsantara kuri grassroots kugira ngo ashobore kongera kuzamura uburyo nakongera kwitabira igikombe cya Afurika. Ariko dufite ikipe nziza, nubwo dushobora kuba mu bakuru n'ahantu turongera kugera, ariko niba twibutse neza muri 2011
2011
twitabira igikombe cy'isi cyabere Mexico, kubana ku ekipe itarengeje imyaka 17, twabaye abatageze kuri finali y'igikombe cya Afurika cyabere mu Rwanda. So buri mwaka tugenda turushaho kugira ngo twongere umubare w'abakiri bato barimo gukina, twongere infrastructure ibibuga bashobora gukiniraho, kugira ngo tugereho dushobore kongera kuzamura. So ubu ngubu uyu mwaka turimo turakora plani y'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda y'imyaka 7 izashobora kugeza aho twifuza kugera, mu rwego kuba twashobora kuba dufite abakinnyi beza bashobora kuba bakina amakategori y'ibihugu byacu bitandukanye, abatari 17, 20, 23 ndetse n'ikipe nkuru. Twasubiye hasi twicara hasi turimo turategura ikintu cyatuma tuzamuka dufite fondasiyo nziza iduha umusaruro uko imyaka iri imbere igenda irangira ihitanako.
Yego,
ntabwo ngubu turi muri kalifikasiyo y'igikombe cya Afurika izabera muri Cameroon ataha, ntabwo twashoboye kuba twabyitwaramo neza. Turacyari muri dushigaje gukina imikino ibiri na Central Africa ndetse na Cote d'Ivoire, ariko turi mu itsinda rikomeye of course, kandi abakinnyi turimo gukinisha ubu ngubu ni abakinnyi b'Abanyarwanda ari abanyamahanga. So nabyita ko niyo nivo turiho, turimo turategura, turacyategura, ni process. Ntabwo ushaka kubyuka umunsi umwe wumva yuko ugomba kuba ufite abakinnyi ikipe ya Cote d'Ivoire ifite abakinnyi bose bose bibere baragakina mu shampiyona y'Uburayi. So twemera yuko ari ahantu turi, ariko si wo dushaka kuguma, turashaka gutera imbere tukazamuka, ariko byose kugira ngo tubigereho turabanza dusubire hasi twubake, twubake umusingi ukomeye, tubone kuzamuka twihuse, kandi akaba ari byo turimo, kandi twizera yuko turi mu nzira nziza.
Boni Jean Bosco aremeza yemera ko u Rwanda rufite abakinnyi beza, ati kuki mutaza n'imidari nyine kandi mufite abakinnyi beza? Nimba se mufite abakinnyi beza uko byemera, wamuhumuriza gute cyangwa se wamusobanura gute ko nta bindi bibazo bihari bituma u Rwanda rutaza n'imidari kuko warabyemera?
abakinnyi barahari, abakinnyi ni beza, ariko kugira ngo ushobore kugera kuri nivo yo gutuzana igikombe cya Afurika cyangwa kwitabira igikombe cya Afurika, hari ibisabwa bigiye bitandukanye, sibyo? Hari ukuba ufite abakinnyi bakina kuri iyo migabane y'Iburayi ikomeye, hari ukuba ufite infrastructure zihagije ku buryo ushobora kuba ufite abantu bashobora kubona aho bakina, infrastructure nyine ihagije, hari ukuba ufite championnat nyiri competitive, sibyo? Si ukuvuga ubu ngubu ko shampiyona ifite ari competitive, iri competitive, ariko twebwe icyerekezo ubu ngubu turimo icyerekezo cyo kuzamura abatoya dufite. Ibyo avuga byo ndabyemera, ariko hari ibisabwa kugira ngo ushobore kugera kuri ya nivo. Rero ya nivo ni ubufatanye bwa buri umwe wese, nabo bafana na Jean Bosco bahari, gusa kugira ngo ugere kuri nivo y'uru rwego rwa za Cote d'Ivoire, urwego rw'ibihugu nka Senegal cyangwa Egypte cyangwa Maroc, hari ibindi imbaraga bizadusaba, ariko tumwe twizeye yuko ubwo twatangiye gusubira hasi tukubaka duhereye hasi, izo mbaraga turimo gushakisha imyaka iri imbere dushaka kuzabigeraho bitanatugoye. Ariko ubu ngubu sinakomesha yuko twavuye ko uyu munsi ukavuga uti ngomba kujya mu gikombe cya Afurika 2019 kizaba ejo muri Kameruni, udashoboye kugerageza nibura ngo ushobore guhangana n'ibihugu turimo guhangana by'uyu munsi, ari Cote d'Ivoire, ari Guinea Conakry, ubu niwe bafite n'amahirwe yo kuva muri itsinda gashobora bakajya kwitabira igikombe cya Afurika kizabera muri Cameroon. So byose ni process turimo turubaka, turizera yuko imyaka iri imbere nicyo tuzongera tukajyaho tukagera ku mugabane wa Afurika.
Yego, noneho mu rwego rwa infrastructure, mbese uburyo ibibuga n'ibindi bikoresho byose, u Rwanda ruhagaze gute? Kuko nabyo wabikomoje kuko nabyo biba bikenewe.
Tumaze 2016 twakiriye irushanwa rya CAF yitwa CHAN, dusigira ibibuga international Huye kirahari, Rubavu, Kigali harimo bibiri, Amahoro n'Inyamirambo, gusa ndetse n'ibindi biri mu ntara bigiye bitandukanye, gusa ntabwo bihagije kugira ngo dushobore kuba dufite abana benshi bakina, bisaba yuko tubona ibibuga bigiye bitandukanye, ndetse umuntu twakwivuze ko byaba biri no muri mu buzima bwiza, kugira ngo nibyo urimo kwigisha uwo mwana urimo kuzamuka ashobore kubigera bitanamuvunye. So aho ubu ngubu turi sinavuga yuko ari habi, ndetse sinaheza gusa in terms of infrastructure, ibibuga dufite turageza gushaka ibiganiro dushakisha ibindi, kugira ngo umwana aho ari ari no mu ishuri ashobore kubona umwanya wo gukina agashanda kina ahantu yisanzuye kandi bakina ari benshi.
Ubu mu rwego mpuzamahanga u Rwanda rufite ibibuga bine gusa,
dufite ibibuga bibiri bine byemewe ku rwego rwa bitanu byemewe ku rwego rwa CAF, ushobora kwakina imikino ya CAF.
Ubwo icya gatanu kirehe kubera ko wavuze Rubavu, Huye, Muhanga ni mu Rwanda hagati no hagati. Radio Ijwi rya Amerika, yego.
Gusa hari process, hari page ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ibibuga bigiye kubakwa Ngoma, Bugesera na Nyagatare, ndetse dukurikije no kuri ufatanye ndetse na Federasiyo ya Maroc, ngira ngo nubu hari ibyo batwemereye, kimwe kikazajya Rusizi na Gicumbi, ndetse hari n'amakirabu yacu nayo iri mu porosesi yo gushaka kwiyubaka bakubakira amastade yabo. So turizera yuko mu myaka iri imbere tuba dufite amastade ashobora kwakira, amastade menshi ashobora kwakira imikino igiye itandukanye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga, umushyitsi ni Boni Mugabe, ni umuvugizi wa Ferwafa. Murabyumva rero turaganira ku mupira w'amaguru, cyane cyane duhereye ku nama ya komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe FIFA yateraniye i Kigali mu cyumweru gishize. Kuri telefone turi kumwe na Louis Michel. Michel we?
Uraho Tom Kamirindi.
Uraho urakomeye, umwanya ni uwawe.
Tom uraho Tom.
Uraho neza.
Rwose none ndishimye ntabwo mbabaye.
Ye nuko nuko komeza.
Rero numvise abamugaye numva bategarugori numva bagabo ariko rwose ntabwo bisobanutse ayo amafaranga ni menshi abategarugori mbega ni mu ruhe rwego abagabo ni mu ruhe rwego areba ayo mafaranga iyo bavuga abagabo twumva abantu bari mariye nifata turakemye noneho ntagusha
oya Louis Michel umugabo ni umuntu wavuye mu bwana ntabwo ari ngombwa gusa ko abayubatse urugo aba yaravuye mu bwana yararengeje imyaka y'ubwana
icyo ntakubaza ntakubaza ariyo mafaranga bari abantu mu rwego rw'abagabo agarukira hehe ni ku iyi myaka mbega nanjye ko mfite amafaranga ko mfite imyaka irenga 63 na birandeba nanjye nshobora kujyamo ayo mafaranga arandeba mbega uriya mugore
ukina umupira se
uriya mugore ufite
niko ukina umupira
nda ukina rwose cyane nabikora
muye ikipe
ya Magu Sport
iki
Magu Sport
iri muri championnat se
nabo ndi muri championnat ariko nshobora kujya mu mwaka utaha
ufite imyaka 60
none se kuki ntajyamo
ikomereze
ubura problemi ngenda ngagira ngo mubaze ayo mafaranga areba agarukira ku iyo myaka kereke suwa mu bagabo kereke suwa mu bagore kereke suwa abasore kereke suwa inkumi ngaho kabuze ukagikita urakoze cyane pe wanansetse ngo nakubonye ikibazo cyanjye wakishe
oya urambeshyeye rwose kubera ko atari nanjye usubiza urakoze cyane Louis Michel
urakoze Tom reka nyisubize urakoze cyane Tom
reka kwisubiriza rwose
umugore amanywa meza ahagaho iwanyu
ye na umugoroba mwiza
urakoze cyane Tom
Boni
uyu ndakumva
yego Louis Michel nuko atavuze aho ari ubundi no muka no muri nanjye mu ntare y'amajyepfo ariko mu karere ka Kamonyi nuko ubwo rero wamubwira iki kuri ibyo bibazo byose
ubushobozi nyine duhabwa na FIFA buza bugenewe inzego zitandukanye ari abakina umupira b'abagabo bakuru ari abakina umupira b'abagore cyangwa se ari n'abana turimo kuzamura iyo nkunga FIFA bose bagiraho bose bagiraho impact so bitewe na shampiyona ashaka gukinamo ariko umuntu ari mu cyiciro cya mbere ubwo afite ubushobozi nyine icyo FIFA itagendana nayo kizamugeraho byanze bikunze kuko twebwe FIFA bafata ibereho abanyamuryango niba tubwira ngo baraduha inkunga kuko dufite shampiyona ikinwa buri mwaka definitely inkunga nayo igomba kuzagera ku makipe y'icyiciro cya mbere so icyo namubwira ni uko niyongere ingufu mu byo akora niba akina mu cyiciro cya mbere yongere ingufu ashobore kuzajya ahoraho akina shampiyona zo mu Rwanda Premier League iri ubu bigeze ku munsi wa gatatu wayo wa shampiyona w'umwaka wa 2019
ariko Boni ahari ashobora kuba yaketse yuko kuko yavugaga ngo ayo mafaranga agera ku bagabo bari mu cyegero cy'imyaka abagore bari mu cyegero cy'imyaka ibintu nk'ibyo ntabwo muvugiye ariko ahari yabakeka ko ahabwa abantu ku giti cyabo musobanurire rwose
inkunga tubona ya FIFA cyangwa se turutse muri kafu iza igenewe ibikorwa bya biri muri Ferwafa ariko ibikorwa n'ubundi duhuriza hamwe mu iterambere ry'umupira w'amaguru binyuze mu banyamuryango dufite ari amakipe nyine ariyo amakademi agiye atandukanye so bitewe na gahunda dufite ya developpement cyangwa iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda icyo tuba twemereye turaza tukagishyiramo abana bagashobora gukina tukabafasha muri fasitation bagakina bagashobora kugera ku ntego bashobora kugeraho twifuza ko bageraho so kuvuga yuko amafaranga azagabwa umuntu ku giti cye siko bimeze asaranganya muri federasiyo zose zitandukanye 211 zigize FIFA hanyuma agakorwa ibikorwa rusange reba iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda nde cyangwa se mu bindi bihugu bigize FIFA
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi kuri telefone na Remo Remo
Karame ndabumva.
Ye, nuko igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Ngiye nagambazo mutumirwa. Arakana ravuze ngo 2019 ngo Rwanda ngo rurimo kuguma amashonjora 2019 zajya muri Coupe d'Afrique.
Ibyo se yabivuze?
Nibwo nari nyumva radio, nibwo nari nyumva ku ishuri.
Ubwo aragusobanura neza uko bihagaze.
Ese niba atajya mu gikombe cya Afurika, niba ari umuhigo bahize, bizagenda bite?
Nako kabazo wari ufite konyine?
Oya, harahari ikindi.
Yego.
Mu nama bakoze, stade ya Gahanga bayivuzeho iki? Ikindi nanone, ese nanone mu nama bakoze, hoteli ya Ferwafa twumvise bavuga, yo bayivuzeho iki?
Yego. Nutwo ngutwo.
Nutwo ngutwo.
Ye, urakoze Remo.
Ese kandi kantu akandi kantu najya ngo mubaze. Bajya bavuga ngo iyo basohotse bagiye gukina hanze, bavuga ngo Amavubi ngo azagera ngo kure hashoboka. Tukabona bagarutse badatsinze. Ese kure hashoboka bazahava ryari? Tubone nabo batsinze. Kuri hashoboka bazahava ryari? Muri gihe nuko batubwira ngo bazagera kuri hashoboka, bakapiteni, abayobozi batagera kuri hashoboka, kuri hashoboka bazahagera ryari?
Ye, urakoze Remo.
Sinzi niba mfite mwanya nayo kandi kamwe
mubaze.
Bosco w'Umurundi mukanya yaravuze ngo Rwanda rufite abakinnyi benshi kandi beza. Kuko bufite abakinnyi beza, hari abakinnyi kera twajyaga twumva bari mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Butaliyani. Hari umunyamakuru akora kuri Radio DC bitaga Kazungu Clever, yajyaga bavuga, wenda ubungubu ntabwo mbibuka, maze gusaza mu mutwe. Ariko se abakinnyi bari hanze bazabatumizaho ryari ngo nibura baze bakinira igihugu? Kuko hanze hari abakinnyi benshi. Mu Bubiligi nyine mu cyiciro cya kabiri hari abakinnyi benshi, no mu Bufaransa mu cyiciro cya gatatu, no mu Butaliyani mu cyiciro cya kabiri. Bakinira mu cyiciro cya kabiri kandi badakinira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Abamagara bakinnyi ryari? Abakinnyi nibura natwe igihugu cyacu.
Ye, urakoze cyane.
Murakoze.
Ye. Yewe, boni uyu muhungu abajije ibibazo byinshi.
Yaje baza gatubuzuriza.
Yego.
Remo arakoze gusa ku kibazo cya mbere nibishize nabi, sinavuze yuko tuzajya mu gikombe cya Afurika, navuze yuko tudashobora kujya amahugurwa kubera ko bitewe n'uburyo twitwaye muri mikino tumaze kurangiza.
Y'amajonjora,
dusigaje imikino ibiri izaduhuza na Central African Republic mu kwezi kwa 11 ndetse na Cote d'Ivoire mwaka utaha mu kwezi kwa gatatu.
Hagati aho ngaho Amavubi, u Rwanda rufite inota rimwe gusa.
Rufite amanota rimwe gusa cyangwa amanota ane?
Ehe. Ibyo aribyo byose ruri ku mwanya wa nyuma muri iri tsinda. Ku buryo rero imikino ibiri isigaye nubwo rwatsinda.
Imikino ibiri isigaye ntabwo dushobora kujya mu gikombe cya Afurika, kuko redi ari Cote d'Ivoire na Guinea Conakry bahagaze neza. So ku buryo nubwo tutavuga yuko wenda hari icyabaho, wenda bagatakaza ku buryo batakomeza, gusa uko nuko byifashe.
Hanyuma rero ati buri gihe baba ba kapiteni, baba batoza, ati baravuga ngo Amavubi azagera kure hashoboka, ati ibyo bintu bazagera kure ryari?
Ibyo bintu sinari icyo tuvuga, kuko nta n'umwe ndumva bavuga ngo azagera kure hashoboka, kuko ni timu wako ni ukujya mu kibuga bakabihatanira. Kandi ntabwo ukina wenyine, ukina n'amakipe atandukanye Afurika. Gusa nk'uko nabivuze mbere y'amajonjora agiye atandukanye, tuba twifuza yuko abayoboye ekipe y'igihugu badufashe, ekipe yacu ikashobora kwitabira igikombe cya Afurika. Nk'uko nari maze kubivuga, nk'uko nabivuze ko ari ibintu bigiye bitandukanye bituma wenda tudashobora kugera nk'uko ku rwego uretse rw'amakipe nka Guinea kuba yageraho aho bageze, cyangwa se Cote d'Ivoire kuba bagera aho bageze, kuko hari icyo baturusha. Tagiye kubesha, ngiye kora abakinnyi bakinisha amashampiyona agiye akomeye y'i Burayi, twebwe bakeya dufite babiri bakina muri Belgique n'abandi bakina muri Afurika baracyari batava barazamuka. Twizere yuko mu myaka iri imbere bashobora no kuzabakina kuri iyo migabane gusa sinavuga yuko nivo ubu ngubu tugiye gushira ku meza nivo Cote d'Ivoire cyangwa Guinea ko nakire bariho sinavuga yuko nubwo mu kibuga biba ari ibindi turakina tukanga cyangwa tukanadutsinda cyangwa tukanadutsinda ruko
byabagoye
gusa umupira n'umupira mu mufite intego nimuyigereho ukavamo ejo mukongera mugategura gusa hari icyizere hari aho tugana hari icyizere dufite yuko mu myaka iri imbere 35 dushaka kuzasohora mu gikombe cya Afurika.
Ukomeje kuba kinyi bari mu mahanga kandi nawe yabibajije uvuze babiri gusa ariko we numvise yavuga benshi ati kuki mutabahamagara
akoze ubu ngubu abo turimo gukoresha ubu ngubu abo turimo gukoresha ubu ngubu n'abakinyi bari ku rwego bakina ikipe nkuru y'igihugu Amavubi kandi bifashishwa bagakurikiranwa n'abatoza bashinzwe ikipe ya cy'igihugu gusa hari abandi bana benshi bakina ku mugabane siniburayi gusa na Asia gusa dufite directeur technique wacu ufite database yabo bakinnyi ubakurikirana umunsi ku munsi so turizera yuko mu majonjo y'amakipe yatangiye imyaka 17-20 ari bamwe bazifashisha muri abo bakinnyi bagiye batandukanye kandi hari ndetse n'abo tugenda twifashe nk'uko hari umusore ukina muri Gent mu Belgique yitwa Samuel Guet azaba amuhamagaye kugira ngo aze akinane n'abandi batangira imyiteguro y'ikipe y'abatrejima 23 u Rwanda rwahura na Congo Kinshasa ejo bundi tariki ya 14/11 so kuvuga ko tubirengagiza arabo byanze duhamagara bitewe n'icyifuzo cy'aba batoza aya makipe ndetse n'uburyo directeur technique aba yabakurikiranye gusa kizere kirahari nabo ni abakinnyi beza so kuvuga ko tuba twayibagiwe turabizi badufasha byinshi niyo mpamvu dukomeza kubakurikirana tukabaza hirya no hino.
Yavuze utundi tuntu tubiri ngo twaba twaravugiwe muri mu nama sinzi nimba ari inama ya FIFA cyangwa se nimba ari indi nama yavugaga yabari ya Ferwafa gusa ni stade ya Gahanga na hoteli ya Ferwafa ati mwabivuzeho iki
murakoze gusa namukosora inama ya komite nyobozi ya FIFA ntabwo ibyagize biganiraho yari ifite ibindi biri kuri agenda yabyo birebana n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi gusa birebana na stade ya Gahanga ndumva singe wasubiza ikibazo hari urwego rushinzwe ibirebana n'iyo stade iyo singe wagisubiza naho ibirebana na hoteli ya Ferwafa irimo irubakwa n'ejo bundi itoze ya mbere zarangira dukore na fazi ya kabiri n'ejo bundi abashyitsi ba FIFA baje hano twabiganiriyeho ibyo biracya proses iracyakomeza yuko bakwa na kintu na kimwe cyari cyarangira gusa irimo irubakwa.
Reka twizere ko Remo asobanukiwe kandi azakomeza nawe gukurikirana ku giti cye. Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda muri isanga umushyitsi Boni Mugabe umuvugizi wa Ferwafa. Kuri telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude we?
Muraho neza Thomas Kamirindi.
Urakomeye akabazo kawe cyangwa igitekerezo?
Nk'uko bisanzwe ndi ngoboka mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanga.
Gusha ku ngingo.
Baje kubashimira mbimaze kuri uwo mukinnyi bamwadusimiriye wa Ferwafa mu Rwanda.
Jean Claude vuga cyane ariko
ni igikorwa cyiza cyane kandi twishikiye n'amatsiko ni ukuvuga ngo hari ukuntu iyo twumva nk'ikipe y'igihugu nk'Amavubi tutabasha kuba yanenga umutoro kandi hano mu gihugu iwacu mu Rwanda harimo abana benshi.
Ariko se Jean Claude wari wakurikiye iki kiganiro wakurikiye iki kiganiro kuko icyo iyo ngingo ndumva twayivuzeho
kuvuga ngo nyine harimo nk'abana benshi cyane bafite nk'impano uburyo bakina igihugu ubushobozi bwo kuba bazamuka ngo babakine bikagorana cyane bishinzwe mu mupira w'amaguru ntibabashe kumanuka hasi ngo babegere izo mpano zabo bazigaragaza babashe gukinira igihugu ugasanga ni ikintu kirimo inzitizi cyane umupira w'amaguru mu Rwanda none ari kindi nacyo nibyo koko stade ikuwa kwa ni ngoma stade nini cyane ibirimo ibike bitatu bemerewe nyakubahwa perezida Repubulika Paul Kagame
yaratangiye kubakwa
sitade iri kubakwa kabisa yaratangiye mu myaka nk'ibiri n'itandatu yaba yarangiye kandi zafitiye akamaro kanini akarere ka Ngoma n'amakipe yo mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane n'ikipe hano Ngoma itwa Rwese mu kigo cya Sabiri dore ko nta kibuga yagiraga ukaba ari cyo izajya yifashisha yakira n'amakipe akomeye arimo nka Apena Rayon Sports bikaba ari iterambere ryaba riri Ngoma nyine rihaje none ikindi nta ibiriryo namushimiraga umwatumi minisitiri wasa ikindi namubazaga ese ko hari ibibuga byari biri kuri stade Amahoro i Remera
yego
byakinirwagaho n'abakinnyi ndetse n'abana bafite impano bakaba babikiniragaho ibyo bibuga bikaba biri gusenywa hagiye kubaka hari ahandi haba bateganye bashyira ibyo ibindi bibuga bibisimbura kugira ngo abari bafite impano zo gukomeza kwakirira bigaragaza ko n'amakipe makuru yagera ntibyakinira bakomeza bagakina cyangwa ukundi ukuntu bazabigenda
ye urakoze Jean Claude we
urakoze cyane
ye Boni washoboye kumukurikira
gusa ni byinshi uramfasha na gute yitubikuye twamusubiza neza
yego icyambere nuko twari twakivuzeho ni kuri ya Rwanda rufite abakinnyi beza ariko ntirurenga umutaru icyo ndumva twari twakivuzeho sinzi nimba hari mu magambo makeya nawe wakongera ukamubwira ingingo nkuru nkuru uko byihaga uko bihagaze
murakoze barahari benshi beza gusa kugira ngo tugere ku rwego nk'uko andi makipe akomeye ariho ubu ngubu ntabwo bisaba yuko tuba dufite benshi ahubwo bisaba yuko tuba dufite benshi bakina amashampiyona meza akomeye kugira ngo tubone abakinnyi benshi beza dushobora gutoranyamo bafashe ikipe yacu y'igihugu kuvuga yuko abahari atari beza ni beza gusa ifite selection ifite punini y'abakinnyi beza bakina muri shampiyona zikomeye bigufasha nawe biguha rumu yo kubaka kipe ikomeye so gusa ibintu byo turimo guharanira kugira ngo dushobore kuzamura abakinnyi beza ndetse dushobore no kuba muri shampiyona yacu bajya mu bihugu bitandukanye ibyo bizadufasha kuba dufite abakinnyi bakomeye beza mu myaka iri imbere ariko tunashobora no kuzamura noneho abacu
dukomereza aho ngaho yavuze ngo Ferwafa ntabwo impanuka ngo ijye gushakisha abana bafite impano bafite ubuhanga ibyo nibyo
ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo bakazi ka Ferwafa nyamukuru ni ukureba gukurikirana n'ibireba n'itembe ry'umupira w'abana binyuze mu munyamuryango dufite witwa Ijabo binyuze mu makademi yigenga n'amatekiniko santre abarizwa hirya no hino mu turere so ari abahungu ari n'abakobwa bose barakurikirana ku rugero rumwe ndetse muri plani dufite ubungubu ni uko tubashyiriraho shampiyona zabo zihariye ku buryo bashobora gukina mu myaka igiye itandukanye 13 15 17 bose bakagenda bakina mu mashuri babarizwamo mu turere dutandukanye mu ntara babarizwamo kugira ngo bashobore kubona iyi mikino ihagije ndetse bashobora no kuzamura impano zabo so ibyo avuga ngo ntabwo tubakurikirana ntabwo ari byo pe
nuko akandi ati kuri stade Amahoro hari ibibuga birimo bisenywa hari ubundi buryo bwo kubisimbura ahandi handi ku buryo abo bantu bafite impano bashobora gukomeza kujya bikinira
nibyo birimo birasenywa n'ibibiri gusa leta binyuze muri minisipoke ko baduhaye ahandi bibivuga byajya ni hano hakucari byegereye ntarengwa byegereye kuri stade Amahoro tugisiga ni process yo kugira ngo ibyo barimo gusenya bisenye hanyuma n'ibigomba nubwo butaka baduhaye bishobore kongerwamo ibyo bivuga nyine abantu bashobore bakomeze gukina
Ijwi rya Amerika mu kiro n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na Rafiki we uratangaza iki akabazo cyangwa igitekerezo
ndi urundi ku mukino do kontega. Kibazo nashaka kukubaza. Magana shaka kwibandira mu filimi bacu Burundi yende. Ese Burundi n'intamba mu gamba ikipe nkuru y'igihugu. Ihagaze mu gikombe cya Afrika.
Sinzi nimba umutumirwa abikurikira ariko ndibwira yuko bishoboka hari. Aragusubiza.
Mwangira nkabaza. Ati yombira antutretwe kwifa.
En toutes lettres.
Mu majambo yose.
Okay.
Niba kibaho akimbwiye mu majambo yose.
Yego.
Ikindi. Ari nko numvise ko ubundi ngo budoya ngo bwa gato bukagenda mu gikombe cy'isi sinzi ko ari byo naho aramenyesha urimo.
Rafiki urakoze.
Yego namwe murakoze turabakunda kabisa ubundi. Turabumvita cyane na kwica.
Urakoze rwose.
Yego.
Boni, ibyo ikipe y'Burundi surabikurikira?
Nubwo nari umuvugizi wabo wenda twamufasha ikipe yabiri muri tsinda se bari ku mwanya wa gatatu, bafite amanota atandatu. So bari ikipe ya Marini yo ibayoboye ifite amanota 8 bakurikiranye na Gabo. Tubona yuko bafite amahirwe yo kujya mu
igikombe muri Kamerun umwaka utaha.
Cyo dushaka be ntabwo nacyumvishije neza.
FIFA mu magambo arambuye
mu Cyongereza, mu Kinyarwanda.
Ubwo ngubwo ndakeka wamubwira mu Cyongereza, kuko FIFA ndumva ari mu Cyongereza ariko no mu Gifaransa.
Ifaransa ntabwo kimeze neza.
Reka ndakunganira ndakunganira, hanyuma tuze kumvika, tuze kureba nimba ari byo. Bimubwira mu Cyongereza.
Mu Cyongereza, Federation International Football Association.
No mu Gifaransa ni
Gifaransa ni
Fédération Internationale de Football Association. Ni kimwe urebye
mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi, ishyirahamwe ry'umupira.
Turabihinda tukavuga ngo ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi.
Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi.
Niko tubigerageza kubivuga. Hanyuma akandi atese, biragaruka kuri kwa kundi nyine waba ukurikira nubwo utari umuvugizi wabo. Uburundi ngo bwaba bwaratoranijwe kujya mu gikombe cy'isi, iki ahubwo
bwaratoranijwe
niko numvise avuga.
Gusa hari igihe niba nibuka neza ngira ngo ni ikipe yawe y'ingimbi igeze kwitaba igikombe cy'isi.
Ikipe y'ingimbi, sinzi niba ingimbi mu Kirundi bafite iryo jambo. Ingimbi ni abafite imyaka itarengeje 16 hari
17.
Abasore batarengeje imyaka 17.
Kaneza bigeze kujya mu gikombe cy'isi.
Yego. Ariko ntabwo yibuka umwaka.
Ntabwo nibuka umwaka pe.
Buriya tuzafatanya Rafiki turebe nimba twamwungura ibitekerezo. Abo dukorana ndababwira, hanyuma tuze kureba ukuntu icyo gikombe ingimbi z'Abarundi zakigiyemo, hanyuma tuze kumuterefona tubimubwire. Ndabyemeye, ndabimwemereye rwose. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Boni, twavuze ko tugitangira mu ngengo y'imari FIFA iha amafederasiyo ayigize, harimo nyine na Ferwafa. Mu mwaka wa mbere muri wa 2019 federasiyo y'u Rwanda izabona miliyoni y'amadolari, akaba harimo azateza imbere umupira w'amaguru mu bana b'abanyeshuri. Byo byifashe bite?
Iyi proje yo guteza imbere umupira w'amaguru binyuze mu mashuri ni proje Infantino akoze yanaganiriye n'umuyobozi w'umukuru w'igihugu cyacu. Gusa
ni ibintu bije kugira ngo umupira turabizi neza uko abana benshi baba bari mu mashuri kugira ngo ufashe amashuri kugira ngo bashobore guteza imbere umupira mu mashuri. So ni Football for Schools program. Uko iteye nuko bazajya bafasha amafederasiyo ko ari 217 mu naferwa firimo ari bije bazajya bahaya kuri icyo gikorwa ndetse batange n'imipira kugira ngo ibigo bigize amafederasiyo bashobore kubona imipira yo gukina, kuko ikintu cya mbere umwana yafite umupira wo gukina akabona naho ukinira agahabwa n'umwanya wo gukina ntacyambuza yuko iyo mpano yazamuka. Urebye muri proje ya FIFA ibundi birayo bimeze neza no gushaka cyane cyane gufasha kontine yacu kugira ngo dushobore kuzamura umupira mu mashuri binyuze mu mashuri umwana yige, ariko nanone nyuma yo kwiga abona umwanya wo gukina.
Ubwo muzajya se mutera inkunga ibigo by'amashuri binubake n'ibibuga mbese bikora ibibuga neza?
Nubwo tutarabona concept yabo neza, gusa tugenda ubu ngubu kubihari kuri ka yacu nka Ferwafa dufatanya na Minisport ari Ministeri ya Sport tugafatanya na Minedic. So ni brand ifite yo kuteza imbere plan ya imyaka 7 icyerekezo kimwe kimwe gutegura dufatanyije n'inzego zigiye zitandukanye ari Ministeri ya Sport ari Ministeri ya Minedic y'uburezi tugafata amashuri yose arimo mu gihugu cyacu tukamenya uburyo bakina tukabakurikirana. Iyo kontuma nakora niyo concept ya byose bizaza bijyana n'ibyo dufite ubu ngubu turimo gutegura kugira ngo noneho badege baduha noneho tubishyira mu mashuri uko turimo kubitegura.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga. Umushyitsi ni Boni Mugabe, umuvugizi wa Ferwafa, Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Octave. Octave we? Octave?
Oui, mwiriwe neza.
Mwiriwe, warugiye he?
Nari ndangayo gato.
Ngewe ikibazo cyawe rero n'igitekerezo.
Urumva ibintu bya football hano mu Rwanda twari dutangiye kuzayakenshi tubivamo kubera ikibazo cy'umusaruro.
Wowe nande? Mwari mutangiye kubivamo wowe nande?
Kwego afana n'inshuti zanjye duturanye.
None
twiduheruka bashyiraho ishuri rya football hariya muri Remera nabari akademi. None n'ubu ngubu turabona ntacyo biri gutanga. None ikibazo cyanjye ni
yego, ukomeza ndakumva kandi na Boni arakumva.
Yatubwiye yuko ngo bafite ngo gahunda ngo y'imyaka 7 yo gutoza abana bato kandi ngumva ngo n'impunga ngo yagiye kuza.
Yego.
None dutegereze iyo myaka 7 kugira ngo tuzabone ikipe y'igihugu ikomeye yindi twe tuyivuyeho. Ikindi kibazo cya kabiri mfite, murabona hari igihe mureba ukabona ugasanga abakinnyi bacu barahembwa amafaranga make, ese ni ikibazo cy'amafaranga ari mu gihugu hagati ava muri Ministeri ya Siporo ari make? Ni iki kibazo babahemba amafaranga makeya? Basanga ari impamvu birirwa batsindwa, ntago twabimenya kuko twe turabasivili basanzwe hasi.
None se ubwo ngubwo uzi gute ko bahembwa makeya?
Bahembwa makeya pa raporo y'abandi tujya tureba kuri internet no ku makuru tugakurikira. Turabaze niba ari cyo kibazo baba bafite.
Yego.
Bituma wenda bahora batsindwa, ni ibiki bimeze bite?
Octave, yego. Yego, komeza, ndumva hari akandi wari ugiye kuvuga.
Ikindi ni igitekerezo.
Yego.
Ko tubona yavuze ko hari ikibazo cya infrastructure nyine ibibuga nyine biri mu Rwanda ngo ni bikeya. Nta kuntu bahinduriramo bakajya bubaka n'iby'imicanga ko tujya tubibona hanze nabyo babikiniraho nta kibazo.
Ye, ubwo ariko nabyo ni ikibazo, ntabwo ari igitekerezo.
Pardon?
Ubwo nacyo ni ikibazo, ntabwo ari igitekerezo.
Okay.
Urakoze.
Nacyo ni ikibazo.
Ye, urakoze cyane.
Murakoze ntama.
Boni?
Wii, ndakumva.
Yavuze ikibazo cy'Akademi y'umupira w'amaguru i Remera ntabwo yasobanuye neza icyo kibazo ariko ndibwira buri yakeneye update mbese kumenya aho bigeze hanyuma ati kipe amaguru se ko mufite intumbero mu myaka 7 ati tuyitegereze amavubi dutegereze uko azameze icyo gihe ayubu ngo butube tuyavuyeho utwo tubazo tubiri banzu bari two uheraho
reka nsaba ahubwo kutavena duterane mu rugamba dufite rwo gufasha ikipe yacu kugira yigera
ngo bari batangiye kwigendera rwose ngo umupira bawuretse
ngo
n'abandi bafane
nyamuneka kutavere kareka turaje bakeneye muze dufatanye twese twubake igihugu cya twoje ikipe yacu ngo nyinshi namubwira nuko byarimo kuvuga bya Academy ya Ferwafa Academy ya Ferwafa imaze gutanga umusaruro mwiza usano ko nyina abantu tutajya twibuka tutajya dusubiza amasi nyuma niba twibuka neza ikipe yagiye mu gikombe cy'isi 2011 ni produisi academy
mu gikombe cy'isi hariya muri Mexique cy'abatarengeje cy'abatarengeje
17 kuva icyo gihe buri myaka 2022 hari abakinnyi basohokamo tukazanamo abandi urajya muri amakipe yose mu cyiciro cya mbere ujya kureba neza ntabwo uza gusanga nibura buri kipe idafitemo babiri cyangwa batatu baturukamo hamwe so ni ukuvuga bagenda nyuma y'imyaka 2 tuzanamo abakinnyi imyaka 2 tukongera bakasohokamo bakajya mu makipe agiye atandukanye y'icyiciro cya mbere ari icyiciro cya kabiri performance cyangwa se umusaruro wayo ni mwiza ntabwo twavuga ko ari mu bintu mwiza icyo nicyo nabavuze ikindi yarambaje cyari kira yarambaje cyari
mbese ati ubwo ngubwo ikipe y'umupira w'amaguru nyine y'abakuru amavubi ati tube tuyivuye hose
reka reka naburya nta muntu wava ku ikipe y'igihugu uko byagenda kose turatsindwa ariko ntabwo tuzahora dutsindwa ejo tugomba gutsinda turimo tubaka kandi tubirimo neza dufite ubushake abakinnyi bafite ubushake gusa nyine murategwe n'abandi baba bategura kipira kurusha ikagutsinda ukabikoramo amasomo tekiniko safi akagenda bakicara bakongera bakiga uburyo twatsinda so ukuvuga yuko abanyarwanda bakwiye kuva ku makipe y'ibihugu nibayagume ahubwo twese dufatanye bano bakinnyi bari mu kibuga bakinnyi bato b'umushinashitse bamaze ibyumweru 2 bitegura si ukuvuga yuko nabo baba badakumbuye gutsinda baravunika ukabibona ko bavunitse bafite ishyaka gusa nyine hari igihe ikipe ikurusha ibivuze yuko ubuzima burangira aho ngaho urongera ugasura mu kibuga ugategura ejo n'ejo bundi tuzera yuko mu myaka iri imbere tuzongera twishime twihangane ho gatoya tuzongera twishime
nuko yavuze ngo abakinnyi bahembwa make ati ikibazo ni iki
bakinnyi kipe y'igihugu tuhemba dukurikiza ubushobozi igihugu gifite so nta nubwo ndi bujye muri detayi z'uburyo bahembwa gusa bahembwa bukurikije n'ubushobozi ikipe y'igihugu kiba cyaduhaye ntabwo dufite ubushobozi bumwe nk'amakipe cyangwa se nka federasiyo zateye imbere za Egypt, Maroc, Cote d'Ivoire cyangwa se Guinea Conakry hari aho bari hari aho turi usaraho tugana kandi heza hazimu so byose bizagenda bizamuka kuko twifuza yuko ni bizamuka mu kibuga ni nako bibariye abanabyo twifuza yuko bigenda bizamuka kandi byose ni ugukoresha imbaraga nyine dufatanyije n'inzego zitandukanye kandi bizere ko tuzabigeraho byanze bikunze
nuko mu byerekeranye na infrastructure ati kuki u Rwanda rutakubaga ibibuga by'imicanga
rakoze ubundi muri football ibibuga by'imicanga babikinaho ku mukino witwa beach soccer mu Rwanda ntabwo turashobora kuwutangiza gusa mu bindi bihugu beach soccer birahari n'uyu mwaka hari igikombe cya Afurika cya beach soccer muri Egypt so biri muri gahunda gusa iyo beach soccer ntabwo twakina imikino na mikino yingi y'amakarifikasiyo y'amakipe y'igihugu n'ibindi bitandukanye
ndumva ari utwo tubazo Octave yari yabajije kandi ndumva umushubije neza noneho duhi ijambo Cedric ndibwira yuko Cedric nshuti z'ijwi rya Amerika ari nawe ugiye kudusoreza iki kiganiro nagira ngo musabe abaza akabazo kagufiye Cedric we Cedric
ni wewe neza munyamakuru nakumva
yego akabazo kawe cyangwa icyumviro
Ego jewe akabazo ngomba kubaza ngomba kubaza uyo mutumigwa ko hariho ibintu nabonye ku internet mundwi ishize bya garagaza amajwi n'amafoto ya nyakubahwa perezida
w'icyo gihugu
Rwanda avuga yuko ngo abanyarwanda ngo baheba gukina umupira ngo bakisanga ngo bakaraba ngo wabandi akoma kumubaza yuko ibyo ba aribyo akona kambere hama aka kabiri ariko kanyuma nagomba kumubaza andavye mu karere kibiyaga bigari a East Africa nagomba kumubaza u Rwanda go baru umupira wo mu Rwanda wo bugira nka kangahe bo bari nko kuri class ya kangahe
muri Africa
muri East African Community
muri biri bihugu bitandatu East African Community igizwe n'ibihugu bitandatu.
Bitandatu yego nakomba kubaza ego umupira wo mu Rwanda bo bawukrasa ku rugero rwa kuri raya kangahe. Yego hama nka cyane mubaza ni kubera iki mu Rwanda ibintu by'inkino mengo ntibabyitayeho cyane kubera ko nuko imengo n'iyindi mikino mengo ntivugwa anavuga nk'ababinonora imitsi nabo numva baserukira igihugu tukumva nk'akarorero ku rwego mpuzamakungu cyane aba bagira ibintu bya boxing. Cyari cyane agomba kubaza murakoze
urakoze cyane Cedric we
murakoze cyane
Boni ibi bintu Cedric yibaza niba koko President Kagame yaho yaravuze ati iby'imipira w'umuguru ni mu byihorera ahubwo mwirebera abandi byaba ari byo nicyabaza
ibyo bintu sinzi aho yabikuye ntabwo nabikonfirma ko ari byo ubwo wenda ibyo nakomenti nabigira kuko ntabwo sinda nabyumva sinzi n'aho yabikuye nta nubwo ziri verifiable yuko umuntu yabikurikiza so nakomenti nyine nabivugaho gusa twebwe intego dufite cyangwa intego dufite ni uko turimo turubaka kugira ngo kuko nari maze kubivuga mu minota ishize kugira ngo dushobore kuba dufite ikipe ikomeye kandi ushobora kugeza aho twifuza kugera n'abanyarwanda bagakomeza kwishima
kandi Perezida Kagame nawe iby'umupira w'amaguru abikomeyeho nk'uko na n'umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika Jean Claude wo muri Ngoma yavuze yuko Perezida Kagame afite uruhare muri stade barimo bahubaka
cyane
hanyuma Cedric akakubaza ati mu bihugu bitandatu bigize EAC u Rwanda waruha mu mupira w'amaguru waruha umwanya wa kangahe
aho duhita dukurikiza ranking za FIFA ubu ngubu zihari abagande ni aba mbere ku isi ni aba 79 bagakurikira na Kenya iri kuri 105 ngo Kenya ni ya kabiri hanyuma u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane ruri inyuma ya Tanzania ya gatatu tuye turi aba kane mu karere ka SEKAF East African Community
ndibwire yuko Burundi ari ubwa gatanu hanyuma Sudani yepfo igitaguza ikaba ari ya gatandatu
ubwa gatanu then Sudani yepfo ikaba ya gatandatu
arasobanukiwe hanyuma vuba vuba mu magambo mu minota nako mu masogonda 30 ateza ko tutumva indi mikino ivugwa nka za box za athletisme kunonora imitsi ko tutumva abanyarwanda basohoka ahubwo tukiyumvira umupira w'amaguru gusa byo ari cyo bivugaho
nubwo nabavugira gusa nabo barakora barahari gusa nyine football ku isi ni football nawe ndumva nawe ubizi nawe arabizi byacu nyine abantu bose baba bihagurikiye football ni pati ni ibyishimo aho bitagenze neza umuntu agatanga niyo mpamvu bumva batanga amanama byagenze neza bakishima agatanga bagashimira abantu nyine gusa football nta nubwo njye ntavuga ngo ngiye kuyikomperinga na indi mikino igira ukwirukwa iri ifite umwihariko wayo ariko n'izindi federasiyo zirakora mu Rwanda ngo nyine ni ukuzashaka umwanya mukabashakira abahagarariye federasiyo bakabashobora n'uburyo uri bo bakora ariko football cyclisme athletisme tennis cricket mu Rwanda birahari kandi nazo zirakomeye siporo nazo zirakomeye
Boni Mugabe yego Boni Mugabe umuvugizi wa Ferwafa ndagushimiye cyane byimazeyo
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana namwe ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama mukanya gato na makuru avunaguye.
Turashimiye Thomas Kamirindi ku kiganiro muri sanga hejeje kudushikiriza.